Kocha.
Nimempita njiao popote kambi na lala. Usitayarishe kitanda, nimekuja leo naondoka.
Na lala, nasakata rumba. 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 Na lala, nasakata rumba.
Wako siambiwi sioni, nasema hadharani. Yanayo nisibu moyoni, mla mla leo, mla jana kala nini. Ngombe ya zeki maini, imesha kwambia na kupenda, usinifanye kusudi.